Lil Nas.
Nachotaka sipati, ndo kwanza napungua mawazo yanikondesha. Napo kwenda sifiki, kali jua lanichoma lanipaisha. Ujishusha mpaka serefuki kutia huruma, naonekana sioneshi kuwezi. Kinachosemwa chochote siruki, niko nyuma nyuma, naonekana kana ficha ushenzi. Chasamo chochote siruki, niko nyuma nyuma,
bado
naonekana gana ficha ushenzi.
Sina habari nawe, sina imani nawe, sina upendo nawe, sina gharibu nawe. Sina habari nawe, sina imani nawe, sina upendo nawe, sina gharibu nawe.
Asiwa mix cool mama, unapenda complain sana. Complain ya kwamba kuongea sana, don't care mama. Mara nalivua pendo, naliua lengo. Moyo wako kana ondo yako maneno. Sometimes don't need somebody to tell you. Kitu cha msingi, you know that I care. Deeper than that, deeper than love boo. Niko deeper than buy, we'll tattoo.
Najishusha bado unidiki, watia uruma.
Bado
yaonekana unapokea mambo mengi. Nakubuga unakwili, unajiuma uma.
Bado
achana nayo mambo ya kishenzi.
Sina habari
nawe,
sina imani.